Hakuna Matata.
Saka mami sikuoni,
moyo wangu pasuka, tuonane tena ndotoni.
Ona nakosa raha, nimekosa nini mama? Unanipa kichaa, tunachuna moyo jeraha.
Onesha kurupuka mabonde charuka na kusaka manga. Mina pando muzuka nyuma kikumbuka na baki nalia.
Mwenda kona ai, ai. Basi rudi, rudi nyumbani.
Kushani, ona leo sizi oni. Ule mungu futuru mengi matani, umeondoka na tamani.
Wendo magia rejeta, koza yangu mashine ona. Meikaroka nipweta, mwilikarine na kosa nona.
Ili ndola mbujibu, wembali ukaribu, ntakufata.
Wendo wangu mbujibu, hayo majaribu mina kata.
Wendo wangu
rudi, rudi nyumbani.
Tuoneshe wapambe
gudi gudi twende kokote na ya mbele tujenge.
Kaizad on the melody. Diblo, sante sana kwa biti matata. Are you silly? Hawalali, mola kuzidishie.